abanyarwanda benshi bati turamuzi abantu benshi bati ntabwo ari ubwa mbere tumubonye kuri wowe bivuze iki nk'umuntu wabaye umusirikare bw'igihugu cy'u Rwanda ese kuba Burundi rwatangiye kugaragaza bamwe mu bamaneko cyangwa mu bantu biyemfiritira mu Burundi uru rugamba hagati y'u Rwanda n'Uburundi rwa rugana he Major Theogene
murakoze Serge hari ikintu cyo nabonye cyo twakoronka ka koreksiyo gatoya ni ukuri ya musirikare ntabwo ari amazina araye ntabwo araye kuko ya musirikare ndamuzi ntabwo amazina araye ikindi buriya ariho aravuga ibyanditse nko ku ikarita y'indangamuntu ye cyangwa ibindi byangombwa yari afite ntabwo amazina araye ntabwo igarade ari rye buriya ni ofisiye njye ndamuzi cyane naramukoresheje ni umuofisiye sinzi niba ngubu yabaye mbona barangije amagarade mu minsi ishize niba yanaherwaga n'umuretona uriya ni umuretona ikindi niyumva n'izo misiyo yahabwaga nta muntu ha misiyo nka ziriya kaporari zahabwa misiyo zo kujya mu gihugu kujya kuzana abasirikare bari bagiye gukora kudeta ibyo ntibibaho izo ni za misiyo zihabwa aba ofisiye nabo babizerwa cyane ikindi cyane ntarasobanukirwa neza yewe umusirikare w'umu ofisiye ariya bita ba intelligence officer muri iki gihe ko leta y'u Burundi yamaze kwandagaza leta y'u Rwanda yamaze kwerekana ko u Rwanda rumaze kwaye leta y'u Burundi yandagaje u Rwanda mu by'ukuri yandagaje RDF yandagaje perezida w'igihugu cy'u Rwanda muri diplomasi mu bintu byose baberekanye ko ari abantu babaswa cyane bakorera ibintu by'amakosa ubu baracyajya hariya gukurikira ibyo bagomba gukora by'abananiye ayiwo afatwa perezida mu minsi ishize yize kuko kubwira ko igisirikare cy'u Rwanda cyapfuye ngira ngo hari abantu babyumvise neza cyangwa ntibabifata kimwe nk'uko agenda ubibona ntabwo ibintu biriho bikorwa ntabwo agenda ntabwo mbizi mu gisirikare cy'u Rwanda nari nsanzwe nzi yewe rwose ntuzongere kumbaza igisirikare cy'u Rwanda kuko icyo nari nzi ntabwo aricyo kiriho ubu ngubu nari nzi igisirikare cy'abahanga b'abagabo bakora ibintu bikarangira nari nzi amafuti nk'ariya rwose uriya mwana yafashwe ati hari abandi bahora bafatwa wabyumvise n'umuvugizi wa polisi yabivuze ko hari abandi bafashwe benshi ubu turanabizi ko bafashwe ariko buriya benshi babasigaye batari bafatwaga ntibanaberekane uriya wagize amahirwe kuko buriya bazaburana bamukatire bamufunge ariko abandi bashobora kuba batakinariho rero icyo mbona iriya ni iriya abarundi ibyo bakoze bashatse kwerekana evidensi ikomeye cyane simusiga noneho n'umuntu yemerera yuko mu by'ukuri ari umusirikare w'u Rwanda rero ngewe ndareba nkasanga igihugu cyacu leta yacu igeze ahantu habi abantu bariho bagira inama iriya leta izi perezida Kagame mu minsi ishize yaravuze ngo abagira inama nkuru nziza baramubeshya ahubwo bamugira inama bashobora kuba ari abantu muri opozisiyo kugira ngo bakore amakosa ateye ubwoba ariho bakora amakosa
ariko Major Theogene yanabigarutseho mu nama hariya mu igabiro muri iyo nama y'umwiherero yabigarutseho agaragaza ati ikibazo cy'u Burundi nta kaboko k'u Rwanda karimo ati mu bintu bya cara soja by'abana bajyanwa ku rugamba ati nta hantu u Rwanda rugaragara ntibizaba aka kanya nta nubwo bizaba muri feature Kagame ntitakumegira umwere rwose agaragaza ko ikibazo cy'u Burundi ntaho u Rwanda ruhere nacyo ariko kintu namwemereyeho ni uko yavuze ati ntabwo aritwe twagitangiye nubwo wenda twaba tukivugwamo ntabwo aritwe twagitangiye bivuga yuko kuba bakivugwamo bakirimo nubwo yavuga ati twagitangiye
oya ibyo yavugaga byo niko avumira niko aravuga ntabwo yavuga ngo ntabwo batabirimo abo bafatwa ntabahehe bose nk'uyu yabyivugiye nk'uriya musirikare ndanamuzi cyane ni umusirikare w'umuhanga ntabwo ari umuswa ni umuntu umusirikare w'umuhanga w'umunyabwenge w'umukozi ntabwo afite amashuri menshi afite amashuri make ariko ni umwana uzi ubwenge cyane w'umukozi cyane ni umuntu niyiziye nk'uko Serge nawe tuziranye bitewe nta rwose naziranye cyane nkawe kuko we twaranakoranye naramuyoboye mu nshingano mu ibyo akora abikora neza ni umuntu uzi cyane kuvuga rero uriya uvuga ngo ntabwo ngo iby'u Burundi ngo ntabwo yabirimo sinzi niba afite na information
No,
none se
ikintu
ubu ngubu yabivugaga
cyantangaje Meza Theogene nkimara gushyira kuri Facebook nyine ko hari umuntu wafashwe, abantu mu Rwanda bahise batajya kuvuga bati wivuga ngo ni maneko na afandi, nibo batajya bandika tuwo na afandi mwimwitiranya na maneko ati na afandi. Ari na mpamvu nakubazaga nti bishoboka bite ku buryo afandi afatwa, afandi bivuga nyine mu ofisi afatwa, abakurikira kuri Facebook bahise batajya kwandika ngo nafandi, ababishaka mujye kuri radiyo itahuka cyangwa kuri ijwi ry'Abanyarwanda, muribonera comment umuntu ati nafandi uwo ntago ari maneko. Byahise binangaza numva ukuntu afandi yafatirwa mu Burundi mu gihe Semuhanuka ku rundi ruhande we arimo arigabiro adenayinga ko nta u Rwanda rutari mu Burundi.
nicyo kibazo gihari waravuga ngo ntabwo ari Burundi kandi abofisiye bariho bafatirwayo kandi noneho bakaniyemerera uriya
Meza Theogene ntabwo tukumva, ndakeka ari akabazo ka tekinike ku ruhande rwawe. Niba mutwumva mwakomeza.
ntabwo uri kunyumva
Ubu turakumva.
ubu uranyumva neza
Yes.
okay sinzi icyari kibaye nanjye ko nta kintu nari nahinduyeho navugaga uriya identite barayihindanyije cyane uriya ni n'umuntu ni uwo mu Rwanda yavukiye mu Rwanda yigiye mu Rwanda yakuriye mu Rwanda nta uriya na za kabari na za Uganda aho ngaho no ntabwo ari byo uriya ni umunyarwanda ndamuzi neza gusa ibyo wowe wibaza nanjye nibyo nibaza intelligence officer afatwa ati ayo afatwa ati ntabwo ntibiba ubundi abagi ubundi aba abantu ba abantu nka bariya ni umuntu ajya kuri mission iteguye neza akagenda akayikora agahita agaruka kandi afite protection mu buryo buhagije twese twarabikoze ibintu nka biriya aho muri za Kigali tukirwana na leta ya Habyarimana nta ruzi utakoreye muri Kigali aho ngaho nta hose twarazungurukaga tugakora ibintu byose ibintu by'ingabo z'u Rwanda twarabizungurukaga tugakora ibyo nta ayo wacu n'umwe nigeze numva yafashwe nta n'umwe ariko ibintu biriho biba ubu ngubu sinzi niba navuga ngo ni ibihe bya nyuma sinzi niba iki n'abasirikare b'u Rwanda nabo bamenya basigaye bafite ibibazo bikomeye ngo niba ngo agiye ngo yitanze yarabeshye ibyo bamufashe ariko ubundi bamufashe gute ntabwo ugomba no kumufata ibyo rero ibyo nari nakubwira agasirijeni igisirikare ni leadership iyo leadership yapfuye iyo leadership iboze ni ukuvuga igisirikare kirapfa cyose burundu n'abasirikare bari bafite ubwenge nta kibi bashobora gukora ubu ngubwo nkuriya nkawe ni ibintu bibi nta ni ibintu jyewe anyway byandenze niba hari abandi mu bagenzi banjye bari kuri radiyo niba nabo bagira komantire bagira bayongereho ariko jye simbyumva uburyo ofisiye agenda bakamufata ntabwo mbyumva
ariko
ntabwo
se Meja Theogene
umufisiye wa
ugira ngo
intelligence
kuko nibyo
umufisiye wa
nicyo cyose
intelligence ntabwo
twibaza nicyo twibaza
ikindi
ukuntu
ikindi serije
yafatwa.
gatoya ikindi gatoya uriya musirikare yavuze kitari cyo cyangwa gukosora ariko ni ngombwa yagombaga kuyitwa benshi uretse ko nibyo yavuze atarakwiye kubivuga uriya ntabwo akura mu kigo cy'igabiro igabiro ni training wing ntabwo bashobora gufata umuntu ngo bamukore igabiro bamuhe mission yo kujya i Burundi ya bariya ni abakozi ni abasirikare baba muri army headquarters baba mu G2 uriya mu G2 muri DMI ntabwo ari igabiro urumva rero ni umuntu utari ukwiye gufatwa na buhoro na buhoro na buhoro ariko ukuntu yafashwe rero ntabwo mbyumva ni ukuvuga ngo n'abandi bose buriya barafashwe buriya ni ukuvuga ngo intelligence abarundi intelligence yabo yamaze kwinjira muri u Rwanda ni ukuvuga ngo diplomate zose z'u Rwanda abarundi barazizi ni ukuvuga ngo harimo n'abasirikare bari mu Rwanda bari muri getu bakorana n'abarundi uko rero nababwiye rero igisigaye cyarashize umuyobozi ndababeshye niba intelligence DMI ubwayo idakishwa kwibikira ibanga already ubugisigaye cyarangiye hejuru yanyumva neza
ndakumva aho none nagira ngo ubaze kuko urumva ko bavuga ngo si ubwa mbere yaragiye mu Burundi si n'ubwa kabiri ndakeka ari inshuro ya gatatu akaba rero bitamuhiriye ntabwo yagize amahirwe kuba yakongera kuvayo ariko bigaragara yuko yagiyeyo inshuro ebyiri akikura y'amahoro
yabivuze nawe yabivuze ko yagiye ubwa mbere ngo agiye kuzana bariya abasirikare bakoze kudeta ubwa kabiri agenda agiye ibintu by'amagrenade urumva ko ni umuntu yarakumenye ni umuntu ukomeye ni umuntu ukomeye
aho rwose niho ngira ngo kurumva ko kaporali ntabwo ajya kuzana abantu bakoze kudeta b'abajenerali
ubundi iyo natangiye nkubwira mishino nk'iriya umusirikare mutoya uyikora uyihabwa ni umusirikare byibura ufite igarade ya kapiteni ni umusirikare w'umwizerwa cyane si uwo ari we wese uvuga ngo uwo mu kigo cya gabiro wubahe no ni umusirikare uba ari muri ami hedikotazi wizewe uzwi cyane ntabwo ari umuntu uwo ari we wese ubwo rero ibyo ngibyo kaporari ntabwo muri intelligence kaporari babita ba IS b'abaparatuni agarukira aho ngaho hafi aho ngaho ku gasozi ariho gusa ntahandi akorera ibyo ntabwo bibaho kandi n'akazi k'abakapiteni n'abaretona n'abamajoro by the way n'iki gihe uranyumva neza navuye mu Rwanda ari umurietona ubu ngo ashobora kuba yarabaye kapiteni cyangwa yaba yarabaye n'amajoro simbizi yewe ariko ye muzi mukoresha ari ayo ari lietona muri 2010 ibya nyuma sinzi uko byagenze niba baramuzamuye ariko byanze bikuze baramuzamuye kuko nta mpamvu yo kutamuzamuye ari umwana azi ubwenge w'umukozi cyane utagira ibibazo na bitoya ntabwo impamvu rero yo kuba atarazamutse ntayihari
reka duhe ijambo abandi turi kumwe gato mu gihe nkigufite kandi nonjya kugushimira kuba warubonetse kugira ngo twabudetinge abakunzi baraditahuka ku ifatwa ry'uyu mu ofisiye afandi reka mbere kuri didasi gasana niba mutwumva itabwa muri yombi ry'uyu muntu wita Cyprien ryaba ryagutangaje ko Théogène atubwira ati ni IO ni office intelligence wakwibaza ukuntu abaofisiye bakuru b'igihugu cy'u Rwanda baba batangiye gufatirwa mu Burundi gutya bakagirwa mu bitangazamakuru
well ubundi ubu ndumva nta bitangaje kirimo kubera ko ntibitangaje kugira kuba ntuza n'aho ikindi gihugu yafatirwa mu kindi gihugu agiye mu kazi ko kuneka duhora twumva aho ngaho uri bwana Serije ntagiye badafata aba spies barasha ba Anna Tompani ba Robert Hansen ni benshi bagiye bafata ariko the problem kuri iyi kesi ni uko ni igihe bibereye igihe bibereye nk'ukuntu abivuze Media Théogène ni uko aho Rwanda n'urundi byari bigeze ni uko nta mpamvu y'uko ubu ngubu ibyo twagombye kumenya twarabimenye ibyo amahanga agombye kumenya yarabimenye amahanga yamaze kumenya icyo u Rwanda rushaka mu Burundi amahanga yamaze kumenya ko u Rwanda rwose azi ibibazo mu Burundi ngira ngo abanye ko uyu munsi acele na ya komisiyo interinasiyonali y'aba investigators batanze birayo ntibavuga ko hari massive graves mu Burundi nabyo ntabwo ari byo batangaje ko nta massive graves ubwo ni amarimbi rusange nta yahari byose byari propaganda na sanarobist ba Kagame bagiye babitangaza none uko umuntu akayibaza ati agenda Rwanda ashaka iki mu Burundi so niba bagikomeje ku kohereza iyo ntasi za mu Burundi bakomeza gufatwa njyewe ndabibonamo nk'aho Burundi bashaka guha gasopo Rwanda ntago mbizi uyu muntu simuzi wenda megeza kutubwira n'amazina ye yenyewe niba ni ukora muzi wenda tukananiya natwe ariko simuzi sinzi kuri kwa byose simbizi mu byukuri ariko ubwo ndagishingira ku byo nasomye nibyo amege tubwiye ariko ubwo ngiye ko mbibona nuko Burundi butanze gasopo igaragara n'ubwa mbere bibaye n'ubwo mbere bibaye ubundi bukora diplomasi itsetse ubwo se diplomasi is silent so ngira ngo barabona ko bageze aho bagomba kwereka u Rwanda ko bafite capacity yo kurinda igihugu cyabo bafite capacity yo gufata abantu babo ku buryo ubu ngubu niba ari lieutenant cyangwa captain wafashwe niba kwa kundi ukuntu ibingira yari hageze karima ke yidinga ibyo uko ashatse ubu ngubu na ikiganiro baraza gutekereza kureba ko noneho ubutaha ekano yafatwa ubutaha hegenero yafatwa ubutaha eretkano yafatwa so njye ndabibona nk'aho Burundi bwacu tuba gasopera y'u Rwanda ndumva nta byinshi nabivugaho ni Marie Place Comics igare bwana Serge urakoze cyane
urakoze cyane Didas Gasana kuko urabyumva ni ikibazo gikomeye cyane kandi urabona ko kugeza amagingo nta kigihugu cy'u Rwanda kiravuga ntabwo kiradenayinga ko ari umuofisiye wabo watawe muri yombi cyangwa ngo kitandukanye nawe ubwo rero mu minsi iri imbere tuzakomeza kubikurikirana cyane sirituko dufite Major Théogène amuzi bakoranye ubwo Major Théogène azadufasha kugira ngo tumenye babayografi ye n'umwirondoro urumva yuko hashize igihe kirekire badakorana yaravuye mu gihugu cy'u Rwanda ariko ubwo mu minsi itaha nyine tuzaba tumaze kubimenya birambuye tumenye ni muntu ki yakoraga kahe kazi kuva igihe Major Théogène amuherukira yagiye mu bihe bikorwa ariko icyo nashimangira ni uko abaturage mu Rwanda abanyandikiye bambwiye ko ari afandi rwose ntaramenya njya kubaza bavuga ati wona afandi ntabwo ari mane kusanzwe bivuga yuko ari umunyarwanda yakubwiye ngo urafandi uba wumve icyo bivuze reka tugaruke na Jean Claude usanzwe nyine umenyereye ibikorerwa muri kiriya gihugu cy'u Rwanda itabwa muri yombi cyangwa Jean Claude nyihanganira gato cyane mbanze nyarukire muri Australia tunyarukire muri Australia hari umukunzi wa Ditahuka kuko ngira ngo ntange priority kuko ntago tuba tuzi igihe kirekire bafite hari umukunzi wa Ditahuka uri ku murongo urangiza na 3/7/4 niwe mutwumva ijambo riri ryanyu niba kidakeka muri gihugu cya Australia
ya urakoze cyane Serge muri aho mbasohoza
uraho neza hari hashize n'iminsi nakumva rwose mbonye nimero nkeka ko menye ko ari wowe niyo mpamvu ngize ngo tuguhe ikaze wenda tutaza kukubura ikaze mu biganiro bya Raditaho kandi turizera kumeze neza
ya meze neza Serge kandi murakoze nibwo ntijya kuri ntunze nibwo ntijya ku nari nkitangira gukurikirana radio ari kubera ko impamvu zitandukanye nayo maze iminsi nahari ariko mbere hari ikintu kiganiro nakurikiranye uretse ko ntari mpari muri fundraising ari aditahuka ugeze kumbwira ngo uzampamagara tuvuye mu kiganiro ntiwampamagara ubwo njye mbaye amadolari 500 yo sample yari yafatiyeho ubwo uzampamagara
thank you so much ubwo rwose reka tugushimire amadolari 500 ntago ari make cyane kuri contribution ya Raditahuka bitewe n'agaciro y'ibikorwa bye i radio reka ngushimire mu izina rya Raditahuka ni igikorwa cyiza cyane ubwo nzashaka uburyo nguhamagara kuba naraguhamagaye no kubera nyine izindi nshingano mba ndimo n'akazi k'ubuzima n'umuryango ntago biba byoroshye ariko nzaguhamagara muri iyi minsi rwose usanga tuvuga nyine ku itabwa muri yombi ry'uyu musirikare w'igihugu cy'u Rwanda watawe muri yombi twatangiriye ku nama y'umwiherero iri Gabiro ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye wenda twahera ku itabwa muri yombi ry'umusirikare niba hari icyo umuziho niba hari icyo waruzi turi kumwe na Major Théogène akavuga ati ndamuzi kuri wowe irankuru wayisomye wayumvise niba watanga igitekerezo nabyo twabyakira
ya juste nibwo nari nkijya kuri radio Itahuka mbona amafoto numva murimo muranabivugaho wodaya muhungu ndamuzi ura ndamuhungu ndamuzi nari numvise Major Toje nari kumukoraho comment uriya twakoranye ntuze ka Betcoff uko majoro ariko bivuga muri 2010 yari lieutenant ni niteke yanjye ubu nama kapitene ndumva nta mpamvu nimwe ishobora kuba yaratumye nisinga kuba kapitene ubone kapitene ndakeka nkuko rero bivuza nakorera mu mujyi wa Kigali bibaye ngombwa tuvuye mu kiganiro naza no kwamazina ye wenda bibaye ngombwa n'umuntu ndamuzi cyane ikindi cy'ikinyoma cyari kirimo ni kimwe ni ukuvuga yuko ngo yinjiye igisirikare muri 2011 ngakaba afite ipeti rya kapurare nta muntu yinjiye igisirikare muri 2011 yaba afite ipeti rya kapurare ntago bayafite ntago barayabahacyeka cyangwa barayabahaye ejo cyangwa ejo cyangwa mu cyumweru gishize ariko amakuru mfite ni uko nta musirikare wo muri 2010 kuzamura baba baribwa yabaribwa abone promotion ubwo rero nta kindi kinini ndi bubivugeho cyane ni uko no kuri ya mafoto yacicikanaga ku mbuga ubushize muri bya bibazo bya baba basirikare bari bafashwe baboheye amaboko inyuma hari undi nanone mu musirikare nzi neza cyane ni umuofisiye nawe yari aboheye amaboko inyuma yitwa Ndayisenga Eugene shobora na n'ubu amafoto ye nari yasevinze shobora kuzakwereza ahubwo ati dore ntuyu ahubwo abasirikare bacu barashiriye nuko ngira ni ibyo abantu badapfa kuvuga ibyo bintu biba birababaje sinzi ko tuzakomeza nyine no kubyemera cyangwa kubireka gutyo ndabona ikintu twari dukwiriye ni uguterateranya imbaraga nk'uko Major Théogène yavuze mu kiganiro cy'ubushize rigeze kumukurikirana ndetse ko bitabaye ngombwa wenda ko ngihamagaramo bitewe n'impamvu wenda n'aho umuntu aba ari yaravuze ati njye sindi umusivili singiye no kubeshya mbona nta yindi nzira ari nabyo asanzwe ngarukamo mu kiganiro iyo tuganira kenshi mbona nta yindi nzira izo nzira zo kubeshya beshya za diporomasi n'ibiki niyo kuzahongeraho abantu bakabwiza ururimi kagame ururimi yumva nubwo imbaraga zitangana yego birumvikana iriya ni leta ariko njyewe ntaraditakwa kuyitera inkunga njye ndabikora yese kubera yuko umusaruro wabo mwaze mukora akazi kanyu ariko hari ibindi bindi byinshi njye ntapfa no gushyiramo amafaranga yanjye byakunganira urwo rugamba rwaba rwatangiye nibyo bintu byumvikana ibindi byo ntabyo mbona njye murakoze
urakoze cyane kuko iryo jambo uvuze ubushize waribwiye General Kayumba Nyamwasa ko ururimi Kagame yumva ari urwo ngurwo ariko se itabwa muri yombi cyangwa gufatwa k'uyu musirikare w'umwafandi nyine mu gihugu cy'u Burundi kuri wowe kandi bikaba bigaragara ko nawe igisirikare ukizi umuguzi kuri wowe bivuze iki urareba ugasanga amaherezo y'ibi bikorwa arayahe
wenda tugiye nko muri jeho politike ya karere cyangwa uko twagiye tubona ibintu biragaragara yuko abarundi mwarimo abaje kujya mugenda mu burema cyane ariko biragaragara ko bari smart barimo smart danuka abantu tubatekereza bitewe n'ukuntu bakora ibintu byabo gake gake ndakeka yuko ubu haramutse hongera kugira nkanunze nk'ikindi kintu gishobora kuba cyaba mu rwego rwa gisirikare nka bimwe byo bateraga udutero bagira ibiki hari nabyo abarundi bashobora kuba barakoze nko mu gukonveka abaturage baho ntere nko kuri ya myigaragambyo yabaye no kuri Kagame ni kimwereka yuko ubwo nyine byahita biba face to face bahita barwana ndakeka ko atari abatwa kandi guhita ufata icyemezo cyo kurwana n'igihugu kindi nanone ntabwo ari ibintu biba byoroshye bitewe na politike y'isi na politike y'isi uko ibigenda ariko abarundi bari smart byaragaragaye kandi ibi ngibi nk'uko Major Théogène akunda kugenda bigarukaho ibi ni ibyerekana irangira rya ntuze rya gisirikare cya RDF mu by'ukuri nk'ayo makosa ari kugenda aba nta makosa atarakundaga kubaho mbese nko mu bijyanye n'igisirikare igisirikare cyoze kuva nakijyamo n'amaze n'imyaka 10 kuzamura ntabwo kiri igisirikare kikiri United, urebye bakuri ba Rusagara, urebye ba Tom, ntabwo ngarutse kuri ba Muhire nabo n'abafande Kayumba n'abandi bose. Nta gisirikare cy'u Rwanda gusa ubu ngubu, ni nk'ibyo ngibyo by'uko afunga Muhire akazamura umwana nka Muzungu, yari kapiteni akamuzamura akamuhanuze ngo ndavuga icyo gihe amukuraho ese aba ariwe agira umugaba mukuru w'abanonze w'ingabo zirwanira mu kirere. Ni nk'ibyo byose nyine bikwereka yuko nyine agenda hari ibintu agenda akurura yegereza abantu yitwa ngo nabe akwembesere ibintu by'amagarade cyo kuzamura abantu cyane n'ibiki, ntabwo aricyo kikiri igisirikare cya RDF. Haracyarimo abasirikare benshi barimo bari smart cyane, ariko birerekana irangira ryacyo nyine. Iyo igihugu cyangwa igisirikare kiri mu kurangira ugenda uzamura abantu mu buryo butari ngombwa, ari ibyo biri kugaragara hari iwacu Ferije.
Urakoze cyane, reka turaza kugaruka hagati mu kiganiro. Ndi kumwe n'abandi batumirwa turi kuri uyu mugoroba, ugume ku murongo wa telefone rwose, ndifuza yuko wabana natwe. Reka ngaruka wenda kuri Major Theogene kuko nzi neza ko igihe cye kiri limite. Majoro Theogene, urabona ko ari undi uje kandi tutabiganire tutabigambiriye, akaza akonfominga cyangwa aduha confirmation exactement nk'uko wayitangaga. Iki kaba ari kiriya kimenyetso navugaga nti mu Rwanda babimbwiraga nkavuga nti simbyumva, wenda nuko ndi umusivile cyangwa mentalize abanyeri z'abasivile, nkavuga nti ntabwo bishoboka. Ese ibi byaba bihuriye hehe n'isenyuka rya RDF wa mugani nk'uko akomeje kugenda ubishimangira Major Theogene?
Murakoze Serije, nabashimira umugabo wo muri Australia afite ibitekerezo byiza. Navuze ko uriya ofisi yamuzi barabanye bakoranye na Cadet Coast aramuzi cyane, babaniganye abana baba bafite ukuntu baba baziranye, baba baranavunikiye hamwe, baba baraziranye cyane. Buriya amuzi cyane no kundusha, njyewe tumuzi muyobora gusa bisanzwe, muha amabwiriza akayakora nta ibindi bye simbere, ariko ubwo baba bazanye ni mu tuntu twinshi cyane. Abasirikare biganye bangana bariya baranaziranye, bariya banavuganaga, ahubwo buriya kuko abasirikare buriya nta bantu bakundana ku isi nk'abasirikare. Abasirikare barakundana hagati yabo cyane, nk'uko nanjye abo tungana abo twiganye bya gisirikare n'ubu tuvugana buri munsi, ntabwo nshobora kumara umunsi ntaravugana byibura n'umuntu uwo twagiye dukorana. Icyo wari ubaje uti Serije, hari ibintu umuntu yakavuge avugira kuri radiyo, hari n'ibyo umuntu aba atabona n'uko abivuga kuko aba adashaka kubivugira no kuri radiyo.
Gusa
kiriya gisirikare, uriya musirikare ni intelligence officer yabarirwaga muri DMI, DMI itagira umuyobozi ubu ngubu. Mbanze mbabwire mbereke uburyo igisirikare cya gisirikare igihe cyayo cyarangiye, ntabwo ndabyumvaho. No mu bisirikare byo mu bihugu byose, aho urwego rw'iperereza rwa gisirikare rumara amezi rudafite umuyobozi, uzi ko rero utatinda bamukuraho bashyiraho baramwirukana nk'uko birukana n'umuntu uko bashaka, ariko uzi ko batamushimbuje n'ubu ntibaramusimbuza. Si uko rero batazi ko bikenewe, ahubwo reka nkubwire, buriya babuze umusimbura. Ni bya bindi mu gisirikare igitegeko cy'u Rwanda navugaga ko igihe cyari cyarangiye, ubu ariho arashaka umusimbura yaramubuze. Ubundi mu gisirikare uko bigenda, igisirikare kiri dinamike, igisirikare cyiza kiba kiri dinamike. Promotion imwe ivaho hajyaho iyindi, indi ivaho hajyaho iyindi, gutyo 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 gutyo. Ariko hariyaho ni ba bantu bamwe bagomeza bazenguruka ku kintu kimwe. Uyu munsi Gatine yari giye tu avuyeho agiye kuba aha ngaha, narangiye agarutse ahandi, Joseph Zamwita avuye aha agiye, ba bantu bamwe bahora mu kintu kimwe kizenguruka. Urumva igisirikare kiba cyarapfuye icyo gihe, nta dinamisme iri mu gisirikare. Yaba bakayabujya bakafata nk'abantu bakabaza bakabavumbura ahantu bakabazamura birukansaba ku bitariya bakamuha umusore wo muri
Australia yavuga ati yafashe nk'umuntu nka muzungu yari kapiteni yari Scott ntabwo yari mu ma Scott akomeye yari mu ma Scott y'umuntu platoon hasi ya Perezida Kagame ariko aramwirukansa amugira chef d'état-major w'ingabo zirwanira mu kirere icyo ntabwo biba kubundi sinari muhire yari afite amwungirije niba byibura bari gupfa ariko bose bahutura rimwe bazana umwana umuntu umusirikare mutoya twese ntabwo twiyetungana nawe kubera mutaga kure cyane amushyira hariya icyo bamushyiriye hariya ntakiri ni ku nyungu ze ngo amureberere gusa ariko ntabwo agiye gukora igisirikare ntagiye kwigisha abasirikare ntagiye gutanga umufano w'abasirikare kuko nta gisirikare n'abasirikare bandi bose ntibamwemera ntibamwumva ntibazamurebera ntibazamwumva ni ibintu biba bidasobanutse ni ibintu biba ari ibibazo urumva rero nk'ubu ngubu nawe wafatiye Burundi ubu wa Birmingham nde ura Birmingham se getu ntawe uhari nta getu uhari kandi muri getu yarutse yarahari abamwungirije bari hafi cyane ni abamajoro bejo bundi nabo ntabwo ari abamajoro bavangwa n'uwo musirikare w'umajoro umaze igihe muri intelligence wakoze akazi ubizi no ni abamajoro ejo bundi bari amareta n'abaza mu bagira abamajoro ejo bundi abasirikare bataramara imyaka itanu mu gisirikare icumi bakoze kadeti ubwo abari sinya cyane n'aba bakoze kadeti n'uwo musore wari uhavuga uri muri Australia abo ni bo bamajoro ubu ngubu ni bo bari bungiriza tatina abo bashaka gukora iki abashe umumajoro nk'uwo ngubu yahamagara Perezida Kagame akangura operasheni bari bapanga ntabwo bishoboka yavugana se na Nyamvumba ntibishoboka niyo mpamvu rero n'abandi niyo mpamvu bumva bariho barafatwa uko bashatse bakamena n'amabanga uriya ibyo yavuze yavuze byinshi kuko barihebye bazi mu gisirikare hari ukuntu abantu bajya kurwana iyo baneshejwe bakanirwa cyane bikaba bibi cyane usanga abasirikare bihebye avuga ibyo abonye turwana twafata bamateka bo kwa Habyarimana cyangwa se nabo muri Congo wamubaza ibintu agahurutura ibintu byose n'ibyo utamubajije akabikubwira kubera kwiheba nawe abasirikare b'u Rwanda rero barihebye aragenda akavuga nyine bamufata ubundi ujya avuga bararinda bamwica ataravuga nibyo byigishwa uvuga ariko we aravuga ngo ariko we yanabeshye nagize neza yavuze ko yinjiye muri 2011 yabagigabiro yavukiye Kabare yabeshye ngibyo nibyo nana yimushimira ariko ntabwo yagomba kuvuga ko ari umusirikare yivugira ko ari umucuruzi ucuruzi inkoko serije reka nkubwire RDF wayishenye yarayihamije icyo narangirizaho urakoze
urakoze cyane Meja Théogène reka ngushimire umwanya muto wari ufite nyine ariko ndarikira abakunzi baraditabwa ko mu cyumweru gitaha nzakugarura tukajya imuzingo kuko hari inkuru nyinshi cyane nifuza yuko tuganira kandi namaze wamaze kunyemerera ubwo ndabararikira rero mu cyumweru gitaha mukomeze mutege amatwi raditahuka Meja Théogène tuba turi kumwe birambuye dufite amakuru menshi tujya ngo tubatangarize ubwo rero uzaba uri kumwe natwe nongere ngushimire kandi nkwifuriza weekend nziza no kwigomwa mu kazi kawe naguhamagaye ngutunguye ariko igihe cyose duhaye reka ngushimire Meja Théogène
murakoze Serge nongere umuntu wo muri Australia yavuze ngo nta musirikare winjiye 2011 yaba kaporale buriya mu Rwanda kugira ngo ube kaporale ntabwo bijya munsi y'imyaka icumi uri umusirikare mutoya umara igihe kinini cyane abazamurwa kubona vuba ntabwo uriya ibyo yavuze ntabwo yabeshyaga yavuze ibintu azi arabizi cyane abantu basigaye binjiye 2011 ubu ngubu babaye bakaporari ni abinjiye muri za 2008 2007 2006 ako niko nagira ngo nanjye nshimangire ibyo yavuze ko ari ukuri rije murakoze rero ubwo mugire
urakoze cyane
byiza n'abandi batumva bose mugire ibiganiro byiza reka nsubire mu kazi murakoze cyane naho mu cyumweru gitaho ndahari kabisa
urakoze cyane Meja Théogène tugushimiye mu izina rya Raditahuka tubararikira mu cyumweru gitaha mukomeze mukurikire schedule za Block Talk Radio cyangwa ku mbuga nkoranyambaga aho mbarari iki kiganiro cyiza cyane kirimo amabanga nyine menshi cyane kuri kiriya gisirikare ndetse n'uburyo iri ya leta ikora. Nzagirana na Major Théogène mu cyumweru gitaha hagati yo kuwa mbere no kuwa gatatu, ubwo rero nyine iminsi mukamuyimenye ni hagati yo kuwa mbere no kuwa gatatu. Reka tugaruke ku batumirwa bacu turi kumwe kuri uyu mugoroba, nababwiye nti munyihangane gato kugira ngo tujye kuri iyi nkuru nyine y'ifatwa ry'uriya musirikare. Tumaze kumenya ko ari umwofisiye kandi ubwo amazina ye nyakuri turaza kureba uburyo tubiganira n'aba bakunzi baraditauka babiri, yaba Major Théogène n'uyu mukunzi wacu uri muri Australia, ku buryo mu biganiro byanjye byaba wenda ejo ndamutaje kuri radio cyangwa ku wa mbere tuba dufite update nshyashya ku mwirondoro we, ku buryo nta munyarwanda uzacikanwa. Reka ngaruke kuri Jean Claude, nari nguhaye ijambo biba ngombwa yuko switching a topic kugira ngo tuvuge kuri inkuru y'umusirikare wataye muri yombi. Reka tugaruke wenda wakwifuza kugira icyo ubivugaho mu magambo avunaguye, ariko ndagira ngo tugaruke kuri topic twa turo y'umwiherero nyine wa 13 urimo kubera igabiro, naho Kagame aza kubigarukaho yigiranye n'inyinshi ko naho ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi byabihuriye. Ariko nagarukaga hariya yigiranye nyine nk'umuntu w'umwenjenyeri ajya muri infrastructure, ajya muri IT, ajya mu ikoranabuhanga ahantu hose akiha kwiha nyine ubushobozi adafite. Aha niho bigaragara nyine isenyuka cyangwa the guy is finishing nk'uko Abdul Karim yabivuze. Ibyo ikaza bishimangira n'itabwa muri yombi ry'umusirikare ko Kagame ahantu hose yigira ko ari wenyine ubizi. Jean Claude niwe warugezweho kandi nifuza yuko wakomezanya ijambo. Ijambo ni ryawe.
Ya murakoze cyane bwana Serge. Ntabwo ndi niwe place kugira icyo navuga mu bijyanye n'igisirikare, ariko umuntu wabaye mu Rwanda wabanye uzi inkotanyi ko zikora yagira icyo yavuga. So yewe ndahamya ko ijambo rya perezida yavuze uyu munsi nibwo bwa mbere numvise asa n'uhakana yivuye inyuma, asa n'ufite ubwoba ku bintu ashinjwa byo gushyira abana mu gisirikare n'ikibazo cy'u Burundi. Ndatekereza ko ibintu yari azi ko uriya musirikare yafashwe kandi bitazamworohera ibintu ari buvuge uriya musirikare ari ibintu bizahabwa agaciro. Ibyo ari byose ashobora kuba yarafashwe muri iki cyumweru gitangiye cyangwa se kigeze hagati, ariko bakaba bamweretse itangazamakuru uyu munsi kugira ngo babe babonye amakuru ahagije bamukuramo. Nabo ni abantu bize igisirikare Abarundi, yari abizi biriya byose yavugaga, avuga ko ntabwo u Rwanda rwigeze rukora biriya bintu n'ahandi hose, ntabwo byigeze rubikora ngo n'ahandi hose yavuga za emvensi yavuze ahantu henshi. Ibyo byose rero yavuze asaga n'uriho wisobanura in advance kugira ngo n'abanyamakuru za izo za Jeune Afrique zimukorera n'ibindi binyamakuru bitandukanye. Actually warebye ijya timu yarimo harya irimo umukobwa wenda nshaka kubigarukaho nicyo ibishinzwe. Biriya ni ibintu kwari kugira ngo byibuze network bafitanye n'ibinyamakuru bandike ko yabihakaye kandi ashobora kuba atari yakamenya n'inkuru. Ariko ndahamya ko nta kuntu nk'uko abasirikare barangije abahoze ari abasirikare babivuze cyangwa se abasirikare ko umuntu w'umuofisa wabyigiye ashobora kuba yafashwe ntago Kagame atabizi. Iyo ni ripoti igomba kumugeraho, mbese umunsi yafashwe niwo munsi yabimenye, niko ntekereza. Ikindi kandi rero ntekereza Didas Gasana niwe wabigarutseho, ese niyihe umuntu yakwibaza, ese niyihe mpamvu ibi bintu bibaye ubu, kandi tuzi ko ikibazo ahubwo cyendaga gusa n'ikiriho kirangira. Njyewe hari icyo ntekereza gishobora kuba cyariho gitegurwa. Kagame yabyivugiye wenyine ngo bigitangira barezwa ari ibihugu bitatu, avuga ibihugu byo mu Burayi, avuga no Rwanda noneho ngo igihugu